Hippopotamus, B.A.M. the massive. Papito, oh, oh, yeah.
My sweetie baby, tandika shuka kwa bedi, bila wewe mimi siwezi. My strawberry, my sweetie baby, tandika shuka kwa bedi, bila wewe mimi siwezi. My strawberry,
pop up your breast, girl, you give me fever. Wewe ni mtoto mtamu, yani unang'aa kama Jesus. Nimenokewa kama mchezo unanimaliza. Umeniteka ufahamu alazaro we diva, yeah. Vita kupendea kaliutu, una nidhamu ya hali ya juu. Kwa bedwa ni leader, you're so sweet and kind heart. Nipe mnafu michopeka, ujichatweka una pepa. Ivo vicheko na mideko, unanimaliza, yeah. Ukibinuka kidoka, unakomesha vigogo. Tutoke da tuende Lagos, bas tukate visa, yeah.
My sweetie baby, tandika shuka kwa bedi, bila wewe mimi siwezi. My strawberry, my sweetie baby, tandika shuka kwa bedi, bila wewe mimi siwezi.
Ata usuke msokoto kwangu pametusha niroga. Iyo yako ya moto, tamtam na tena inanoga. Nikujaze na kimoko, tukitoka kuoga. Yani turare fofofo, jeti zidie mauroda. Nishushe mezi, isafari sishe kibamba. Walo walo wezi, wakutemeri mesha tenanga. Unaweredi, sio kasuku mefunzwa nyakanga. Uji urezi, nikupe mtoto mkate hizo shanga. Mambo si hapa, wanilewesha na sijanywa chibuku. We mama mi baba, nakupa ruksa nivalie vikuku. Mambo si hapa, wanilewesha na sijanywa chibuku. We mama mi baba, nakupa ruksa nivalie vikuku.
Nipe mnafu michopeka, ujichatweka una pepa. Ivo vicheko na mideko, unanimaliza. Ukibinuka kidoko, unakomesha vigogo. Tutoke da tuende Lagos, bas tukate visa, yeah.
My sweetie baby, tandika shuka kwa bedi, bila wewe mimi siwezi. My strawberry, my sweetie baby, tandika shuka kwa bedi, bila wewe mimi siwezi. My strawberry, I'm a baby.